jande jeedidi burna kesam tagadi keiri assalamu alaykum higirabe kettinibe miden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam miden bertina ko min bawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar burna kesam siriyaji din goni gan tokkube isa almasihu e jidube jangude do gondinon almasihu Higirabe, der Siriya me handen, miden jidi beidude andinde on do burnan kesam. En nani noy Isa wariri waddande en burnan duttan. Burnan dan alla annini illa fu torde gam pipe adama fu. Burnan non da yidde, eseyo, e jam hautude he alla babirao. Amako mettinta bernde woni, pipe adama mursi burnan dan, wakati adamu e hawa gaduno hakke. Jonin, bibbe adama fu no dimederi hakke en fu en dimama en gala kautan he alla en fu jukkungo alla no woni do men sabu hakkeji men ama isa wari der duniyaru fa hisina en he hakkeji men isa rondake hakkeji me fu do horemu o jukkama der nokkumen o mai nokkumen o siriyanake e lawol gon kebirten potan he alla Isa siriyanake e lawol no kebirten burnan duddan. Eden bawi hebirde burnan kesantan haro wattude holare men der Isa almasihu. Der siriya men bittido en nani wi ama ko gattol holare men der Isa almasihu woni. Gondinen ko kanko tan wawi hisinde en he hakkeji men. Kanko tan wodi bawde hisinde en der bundu luggidindu der duttaweden sabu hakkeji men. En gala fu bawde gonde kisinirten ko emen eden kaaja kisinowo higirabe kettinibe on gatti holare mon der Isa almasihu na on pami kanko woni kisinowo na on pami ko odon kaaja kisinowo na on gondini do gollal makkon gal kisinan o wadi do leggal palangal na seni notaaki modo woni o on kebi burnan kesam on kebi potan he alla On itama der koreji Adam, on gartirama der koreji Allah. Hala Allah wii, ko joni o don godi kautal he Isa almasihu. On jeidaka he Adam kaden, der Isa almasihu jeyedun. Kettine ko hala Allah wii.
Se netno no wondi kautal he Isa almasihu, jomu latake tagadi keiri. Ko hiti dumfu witake, hunde fu heidin tinama der mako.
On nani dun na aya ono hala do wodube kautal he Isa almasihu aya o wi'i se neddo no wondi kautal he Isa jomul latake tagadi keiri seni o don godi kautal he Isa almasihu o latake tagadi keiri on kana bibbe adam kaden on bibbe alla non aya on beydi wi'ude ko hiddi dum fu wittake hunde fu heydi tinama deri makko Ama dume woni mana majjum dume woni burna men kiddanda e noy burna men kesantan nandi ko wadata fa pa men no wodiri do majjum mi halana on tarihi gon tarihi kaydini donon ama idu walla en pa men mana hebude burna kesan deri kautan he Isa almasihu kettine wadi no nyande gon lamido laminodo der lamorde maude gon o lamido lobbonon Himbe fu no jidimo no jagomo. Amma ko mettinta bernde woni, ko lamido on wala fu biddo. Denne, o wala donowomo. Denne, nyande go lamido on ani adude ala tumigon hano biyun redu. Den lamido on nati deri lore mun ka hano mun fu wala. Omo filo de lady din fu tefude ala tumi. Wakati o wonno o mo filono o fotti he elowel ala tumiye talakawel gon. Kolte chukele ngel hiti no tuni. O lotaki balte dute, hendu maggel wela. Ama lamido on darni loremun, jipi do laul, haldowi he elowengel. O wii elowengel. Mito woni mito tefa chukele ngorel ngel adami hano pian reduni. Dun haitini chukele ngorel elowel ala tumie ngel sanne. Dengel wi ilamido on. Ming elowel talakawel na. Noi bawiram milata de bia. Miwala dimaku. Mito tuni. kolte an kiddi funo budde hendu an wela abada mi jangay lokol du wawta lataade lamido on mosi wi'i mi faami ko gonda ada wi'a mi do andi ko atalka ada tuni e hendu ma wela ama dum funi mi do yidi adudema hano biyam elowel ala tumi en gel wawta gondinde ko lamido on woni no wi'a gel wi'i ada yidi adude kan hano biya redu min elowe ala tumi en talakayel na lamido on noti mo wi'i gongano mi do yidi yarude ma der lamorde al lobbere a lotirte kaataare caadiinde mi hokkete kolte lobbe kese a wurdan he ander lamorde al lobbere den a heban janginoobe lobbube fa balle beida andal ma a weltinan der jawdi an fu cukele ngel daari lamido on geli mosi e ngel gondini halaaji makko fu cukele ngel watti holare mun der lamido on dengel naati der lore lamido on burna maggel kidda hano elowe ala tumiel hanti burna maggel kiddan dan talakaaku hanti geli woppi dan gada illa wakkati ngel natuno der lore lamido on joni ngel latake bi lamido burna kesan no domingel hano bi lamido hegirabe burna elowe ala tumien talakaye ngel waylorake no haydinori sanne burna magge kidda wittake burna maggen hano elowo wittake talkaaku wala he maggel kaden hendu du wela wala he maggel kaden gel bornata ko kaden kolte tunude de budde burna maggel kidan wittake handen yaade jango hunde fu waylana kengel hunde fu heyditi gel hebi burnan kesam gel latake bi lamido on gel bornama kolte kese gel latake jon jawdi joni e gel wurdi he babige lamido on der lamorde lobbere hunde fu heyditi hegirabe tarihi o misali ninon milude ko iri dunno wawi latade gonga gonga no tidi sanne ama tarihi o no wawi wallude on paamu ko wadata wakkati kebudon burnan kesan der Isa almasihu kettine kaden aya on
se neddo no wondi kautal he Isa almasifu jomu latake tagadi keiri ko hiddi dum fu wittake hunde fu heydintinama der makko
hano cukele ala tumi e elowen gelni der tarihi mo kettiniden burnan men kiddan wittake en poddi burnan kesam ama higirabe dume woni ko hiddi ko witti der burnan men ko hiddi du woni burnan men hano bibbe adama ko hiddi du woni burnan men dan hakke tuumo sentede e kulal ko hiddi du woni burnan dan jukkungo burnan da wala kautangal yidde he alla ama higirabe aya on wi'i en ko seni eden goni der kautal he Isa almasihu ko hiddi du fu wittake noy du wawi latorade noy bawirte lamnude ko eme he hakkeji noy kisirten tikkere e jukkungo alla enen be kawta mum en taji he alla noy bawirte hebude potal he makko noy bawirte latade tagadi keiri hegirabe der tarihi on mo kettiniden dume cukele ala tumiel elowel ngel wadi ko ngel seedi he burna maggel kiddan noy ngel wadi ko ngel lati tagadi keiri cukele ala tumiel elowel ngel no wawi waylani hore mum burna mum kiddan na e ngel wawi waylanade hore maggel ngel lato bi lamido ni ni na a abada ngel talakawel non ngel wala fu bawde waylude fu lamido on taw wawi sendudegel he burna maggel kiddan wartirange tagadi keiri lamido on taw wawi waylude cukelen talakawel wartirangel bi yuredu ko cukelen ngel handi wadude tan woni ngel gondina hala lamido on e jaba moqere burnan kesan he makko hegirabe nonnon to men enen du en gala bawde waylude ko eme fa lato den tagadi keiri en gala bawde ko sendata en he hakkeji men tuumo men e sentende men himbe gonno ci o wadude ko wodi he bawde mun en fu yeso alla milude ko alla no jaban dum en ama hegirabe kettine no wodiri en jippotoɓe he Adam non. Hakke no woni he min wakkati fu. Wakkati fu eɗen goni der tikkere e jukkungo Allah. Amma Allah no mauni. Kanko woni jom sembe. O kewɗo yidde e yurmede gammen. Omo wawi waɗude hunde fu. O wari der duniyaru ndu fa o siriyano e lawol gol latortoɗen tagadi keiri. O siriyanake e lawol ko sendata e ko hiɗɗi fu. Wakkati Isa Almasihu mayuno dow leggal palangal. O rondake dow hore makko hakkeji me fu. Jukkungo e sentende men. O jukka nokku men. O adi dow hore makko tikkere Allah ga hakkeji men. O mayi der nokku men. Har mayde Isa Almasihu dow leggan palangal. Burnam men kiddan fu wittori. Jonin, hala Allah wi'i en. Ko kite mayde fu wala dow hawtube he Isa Almasihu. Ko kandude wadude tan woni. Gatten holare men der Isa Almasihu. Gondinemmo e jabe moƴƴere lobbere de burnan kesande o waddani en. Den ko hiddi dum fu wittake. Na ni ko heydi dum wari. Denne. Dume woni ko heydi ko kebete der Isa Almasihu dum. Cukele ala tumiyengel de tarihi on. Hebi kujje dukde kese. Wakati o jabuno moƴƴere burnan kesan. Ko lamido on hokkimo. Der Isa Almasihu. Enen du en kebi kujje dukde kese. Arandeni. Der Isa eden godi kautal kesan he Allah. E lataki waibe Allah kaden. E lataki wotube Allah kaden. A'a, hala Allah wi'in. Ko har Isa Almasihu e latake bibbe Allah. Kettine aya o.
Jonin on fu on bibbe Allah. Sabu gondinol modon Isa Almasihu.
Aya gondu wi'in.
Gam yidde mako wadi, o foddani en illa arande la toden bibbe mako sabu Isa Almasihu.
Higirabe, der Isa Almasihu latiden korsube Allah jomirao. En jabama, en bundama haromako. En fu en latake jeyabe Isa Almasihu. Deri kautal he makko, en kebi kautal gal yidde he Allah babirao. Ditapere du, deri kautal he Isa Almasihu, en kebi kolte kese. Dume woni mana majum. Chukele ngel de tarihi ompornama kolte kese. Fa o lati bi lamido. Ama enenne, dume woni kolte de kebuten der Isa Almasihu. Hala Allah wi'i en, ko deri kautal he Isa Almasihu, impornama dartinaku makko. De gonten deri kautal he Isa Almasihu, impornama burnan Isa Almasihu, da wala fu felore hano jabbare heire. Michiti, ko wakati gonnoten deri kautal he Adamu, eden tuni gan hakkemi. Eden porni tekke tunude. Amma der kautal mehe Isa Almasihu. Tekke tunude den itama. En pornama he makko. Joni der kautal mehe Isa Almasihu. En latake chenibe. En labi. En dartake. E felore fu wala hemen. En chudama burnan Isa Almasihu. En latake jabetebe he Allahano bipemu. Tatapere du. Deri kautal mehe Isa Almasihu, en kebi du ruhu keso. En kebi ruhu chenido. Sabu ruhu chenido burto leymen, en latake wurbe. Michite, ko wakati godunot en kautal he Adam, en maipe non deri hakkejimen. Ama jonin, haro ruhu chenido en buran. Ketine aya oko Allawi.
Mi wattan ruhu am der modon, den on buran.
Higirabe, en kebi ruhu keso, ruhu chenido. Jonin, haro ruhu chenido on, en kebi kautal kesan he Allah chenido. En kebi lawol badade Allah. Eden bawi haldude he makko hano babirao moyide. Higirabe, dunno setanon deri kujje kese lute de kebeten deri burnan kesan deri Isa Almasihu. Kujje de fu kokkal Allah non. En kebi raide gan golleji men di gadudin. A'a, en kebi de ga yidde makkon de o wodani en. Abadato jeggiti, ko seni odon godi kautal he Isa Almasihu, o latake tagadi keiri. On kebi burnan kesam, ko hiti un fu wittake, da, hune fu heiditi. Deri kautal mo he Isa Almasihu, on laatake korsuɓe Allah, on jaɓaama, on jaɓɓaama, on bundaama har makko. Der Iisa Almasiihu on ɓornaama dartinaaku makko. On laatake ceniiɓe, laaɓuɓe e ɓe galaa fuu feloore. Der Almasiihu on keɓii ruuhu ceniiɗo, on laatake jeyaaɓe Allah, on keɓii potal hakkunde mon he Allah. Oɗon mbaawi ɓadaade mo hano baabiraawo mo yidde. Higiraaɓe, ɗan woni burnan kesan ɗan keɓeten nder Iisa Almasiihu. En beltina jetten Allah ngam moƴƴere lobberen nde burnan kesan.